baaritaan madax banaan oo in muddo ah ay wadeen koox ka shaqeysa xuquuqda aadanaha dalka Britain ayaa daraasada ay soo saareen ku sheegay in xisbiga talada haya ee Britain dhexdiisa ay ka dhex jirto Islaam nacayb. Professor Sawaran Sin oo ahaa gudoomiyihii hore ee sinaanta iyo xuquuqul insaanka ayaa baaritaan ku sameeyey 1418 cabasho oo la xiriirta 727 dhacdo oo kala duwan dacwooyinna lagaga soo gudbiyey xisbigaas sanadihii u dhexeeyey 2015 ilaa 2020. Warbixin ku saabsan arrintaas waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixintani waxa ay dhaawac weyn ku tahay xisbiga talada haya oo inta badan lagu xantay inaanay u jajabnayn dadka soo galootiga ah, sidoo kalena koolkooliyo dadka maalqabeenka ah. Haddana waxay aqalabiyad ku guulaysteen doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday. Saddex qaybood marka laga dhigo dacwadahan, laba qaybood oo kamid a waxaa loo gudbiyey xarunta dhexe ee xisbiga konservativeka ee talada haya, waxayna ku saabsanaayeen cunsuriyeyn lagu sameeyey dad muslimiina. Saddex qaybood oo kamid a dacwadahaasi waxaa lagu wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto. Dacwadaha waaweyn waxaa kamid ahaa xilligii uu ololaha duqa magaalada London ugu jiray Lord Goldsmith, hadallo aan munaasib ahayn oo ku hadlay iyo hadal uu gabdhaha muslimiinta ka sheegay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isna xilkaasi u tartamayay duqa magaalada London waagaasi, taasoo keentay inay dad badani u arkaan inaanu xisbigani u dabacsanayn jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool Britain iyo kala duwanaanshaha qoomiyadaha. Haddaba saameyn intee le'eg ay daraasadani ku yeelanaysaa mustaqbalka xisbiga oo weliba kuraas badan ku guulaystay doorashooyinkii deegaanka ee bishan ka qabsoomay Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah, ahna gorfeeyo degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain.
Cabdi Xaafid, warbixintan oo uu soo saaray Professor Sawaran Sin uma eka mid saameyn weyn ku yeelan doonto mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga conservativeka ama muxaafidka ee uu hogaaminayo Prime Minister Boris Johnson. Sida la ogsoon yahay laba arrimood awgood, sida la ogsoon yahay Prime Minister Johnson ayaa horey wuxuu usoo noqday duqa magaalada London marka 2008 ay ahayd xilliga iyada istaraatiijiyad aada u qoto dheer ayuu degay oo usii gogol xaaraysay meesha maanta uu joogo inuu yimaado, wuxuuna isbahaysi la galay ururada ama axsaabta ku caanbaxay Islaam nacaybka iyo ajnabi nacaybka oo ay kamid ahaayeen UKIP iyo EDL, taasoo uu kaga guuleystay xisbiga Labour mayarnimadii. Kadibna markuu hadda Prime Ministerka noqday ama ra-iisul wasaaraha uu noqday ayuu sii ballaariyay isbahaysigaas, wuxuuna ku guuleystay in aqlabiyad weyn kusoo galo baarlamaanka oo uu Yurub kaga faa'iideystay inuu ka saaro UK, inuu ka saaro Yurub uu kaga faa'iideystay. Xisbi adag oo mucaarad ah oo arrinkani wax ka dhaho ama caqabad ku noqdo damaca ra-iisul wasaare Johnson nama jiro, oo Labour wuxuu noqday xisbi aad iyo aad u taagdaran. Arrimaha oo dhan ayaa waxay kaliftay inuusan welwel ka qabi karin warbixintan hadda soo baxday.
Waxyaabaha la soo jeediyey waxaa ka mid ah kooxda la macaamilka dacwadaha xisbiga isbedel weyn lagu sameeyo, iyagoo iminka u muuqday inaanay haysan dhaqaale ku filan oo ay dacwadahan ku baaraan nidaamka dacwadaha loo qaaday ee xisbiga dhexdiisa oo aada u tayo yar, iyo in la sameeyo tilmaamo qeexan oo la raaco marka dacwado noocan oo kale ah lasoo gudbiyo. Dadka qaar ayaa iyagu qabay in dacwadaha la xiriira muslimiinta aanay waxba ka duwanayn dacwadaha kale ee xisbiga laga soo gudbiyey oo dhammaantood la dayalsado. Xubno sare oo muslimiin ah oo hore xisbiga uga tirsanaan jiray ayaa sheegay inay jirto cunsuriyad ku dheegan xisbiga madaxiisa oo aan waxba laga qaban karin. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.